Tshifanyiso tsha 3. Tshedza tshi fanela u vhonala. Mateo chapter 5, from verse 14 to 16. Lavhelesani, munna kha tshifanyiso itshi u na khanḓela ḽa tshedza, na vha ita mini nga tshedza vhe swiswini? Muṅwe munna kha tshifanyiso hetshi o imisela tshedza tshawe nṱha u itela uri tshi ṋee tshedza muṅwe na muṅwe a re nḓuni. Muṅwe munna ndi tsilu, o fara tshedza tshawe nga fhasi ha tshirundu kana tshigoḓelo. Yeso ndi tshedza tsha shango, nahone u ri sumbedza nḓila ya uya ha Mudzimu. Musi ri tshi mufhulufhela, ri tshi thetshelesa ipfi ḽawe, nahone ra tshila ngaḽo, ri tshi ḽi tevhedza, vhaṅwe vhathu vha a kona u vhona tshedza tsha Yeso kha riṋe. Yeso a ri, tshedza tshaṋu kha tshi vhonetshele phanḓa ha vhathu, uri vha kone u vhona mishumo yavhuḓi yaṋu. Vha rende khotsi aṋu wa ṱaḓulu Mudzimu.